This is smart and cleaner. Rabbin' it on them mic and matrix. Serani at to them. Why don't bo. Shake to the pump. Shusan yenya rura kubi gambo. Bigula say so hasan baba show. Why don't bo. Shake to the pump. Shusan yenya rura kubi gambo. Bigula say so hasan baba show. Ndi Mr. Timbiro sena nekina Okila ni vaseta vatora timbale Womesa busa yobutu kakankake Usilinge bufit afuna wovulie Hava nekuria chakyo badevyo sivi nikine Ibasi nikale babu kire kuba kuntumie Put it on me, adile kashabu he Nikinisa Na mwena nimburu likumu nanas Nanas Why dombo Shake to the pump. Chusa nyenya rura kubigambo. Bigula senso Hassan Baba show.
Bine visana kulia katogo. Kulia katogo. Bihana vide chifu simbo ni vichikani. Binyenya buti kameru feno kwa suta. Competition imu ware tife kwa visa. Girl, si huka namba kumanya. Simbeza to sita na tamali debi.
Dombo. Shake to the pump. Chusa nyenya rura kubigambo. Senso Hassan Baba show. Why dombo. Shake to the pump. Chusa nyenya rura kubigambo. Igula senso Hassan Baba show.
Aura ya.
Uba shibuno asinga ni Shakira. You know mutendeka asinga ni makanika. Utamba shibuno iwembo nyenya kumugongo. Iwembo nyenya kumugongo. Kuninere wanare.
Ya.
Otumu wamba kopi yambo walangisa.
Why dombo. Shake to the pump. Chusa nyenya rura kubigambo. Igula senso Hassan Baba show. Why dombo. Shake to the pump. Chusa nyenya rura kubigambo. Igula senso Hassan Baba show.
Nyenya kabina bakuene mangarita. Nyenya kabina bakuati signorita. Nyenya. Nyenya.